Flex
is Africa's finest. From the world famous DJ, DJ Bunduki.
Even when I take my losses, especially life, you can set it kwa kona. Neno lako ndo miwa na keti na soma. Check one underestimate na jua when ni performer. Cause you healed my mama tama ni kwa daddy corona. Another reason for me kurudisha mkono. Kwangu jawai kwa mteja, you never turned your phone off. Cause every time I call, we'll pick up. Same way, every time I fall, won't he pick up. Asante nasema Monday to Sunday, na ngoja one day heaven nipande to banje. Campaign lazima ipangwe na anthem, na ndo isai nasema asante na shangwe. How many times you many save now jokey? I can even count you ni mob sana. Ni kyo nenge woni blessed now saucy. CEO, white chair, went your boss banner. In my heart, we medunga base now toki. Law it a jeep, atakali pitia a lot jana. Kono ya mate kisha rest kwa utosi. A full guaranteed akuna kitu God hana. Juni kiomba ana answer. Imagine anaponya mbaka cancer. Youth manager ni noma pata janta. Specially kauja soma mbaka campus. But tukisema kuweke juu, atakutendea wema na sepe tu. Atakuitisha any, he paid with dues. That's why kusema sante is a major boo.
Alika galika, kami nakosea si malaika. Tija kamilika, nikosea tena Mungu nisame. Alika galika, kami nakosea si malaika. Tija kamilika, nikosea tena Mungu nisame. Tutaona mengi kuwa ready. We tuka zero kuwa chanano na be your commando. Yeah, yeah, yeah. Nishafanyiwa ushenzi ama baby, wako nimepata ukombozi. Yes, I'm ready kukupa yanguro na vyangu vyoteka.
Right, check it now, come on, see. Ladies and gentlemen, boys and girls, right here. Welcome to the party. This is the street vibe. As usual, you know how we do. 24/7, 365 days, you know. Come on, we say. Tell us where you're watching us from. It's happening right here. Welcome again. We're talking about strictly the very best of Tanzanian hits. It's Bongo. Come on, we say.
Nobody separate. I go be your Mbappe, Speedy Beckham Pembe. I go follow you a rule to make you happy and cool. That you are missing a hello. Ila nikiwana wewe, na you na tajiri. Baby, you na you.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Mwenzenu nalishwa vitamu, unapendeza ukilala, nzuri yako kala, sifa kwa mama lokuza, Mungu anaumba na umeumbika. Mina kuahidi nitazikwa na wewe, unanifariji mama nikiwa na huzuni, tena niahidi utazikwa na mimi, tena unifariji mama.
Macho nao, baby baby naona. Akasha kapopo kisali kulilinda penzi langu, na uliponipo labda wachukue roho yangu. Najua watanuna na hili litawachoma, ila bado watatuona.
Than DJ Bunduki the champion, DJ Bunduki the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Nikaida fike nipiko salangu kanisumbua sumbua, kila nilipojitahidi nikala kwangu kuniumbua umbua. Nimechizi na kwa waganga ukavunja nanasi, niwe kimya niwe pumbuazi, ukanizesha sura makunyanzi. Uliniweza ukanipatia patia, mganga wako mpe mia kwa mia. Asante kwa kunitumia tumia, maumivu nisha ukulia kulia. Ya Mungu mengi na kwambia kwambia, nilompata ndo niliopangiwa. Shukuru inifunza kwa pia, matiso yako ni mapita dunia. Sikukumbuki kwa lolote, sikukumbuki kwa chochote, sikukumbuki kwa lolote, sikukumbuki kwa chochote.
Bila ngata utanambia nini, na kwako ushapiga chata bila utata umeshafyata, maana kiuno ulishakana. Sikufish mama, sasa hivi nipo mwake mwake, na nipo vyote vya mbuja hadi pemba chake chake. Kwa kuwa mvuto unajitahidi pesa usipate, bila pesa uwezi vimba, labda nyoka kulini naga ya nini sasa yashani chosha,
kazi nimeachia
umenikosa,
yupo alo ingia
mwenzo akipandisha steam ni kama amekula mjani. Wewe si nipandisha ba upandishe mashetani, na nenepa na vingi zina stress ka zamani, hadi uchafu nilo nao mwenzio na mwaja kwa ndani.
tukianza story za mapenzi. Mfano wa kwanza ni wewe, hadi marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushezi tunofanyaga mi nawe, mwenzako mi najionea vibweka.
Sounds so harmonize right now, come on.
Wakisema maneno ni bure, mananyani aliona kikundule. Wanachotaka tuachane usurule, wachucheke kikoa. Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza.
Check it now, come on. See what, see what. Ati harmonize, playing right here. It's the street vibe, number one. See what, see what. Tell us where you're watching us from. How me say?
Ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Hey, mama ukiongeza nitajinenepea. Unavonigombeza na kuona unakea. Eti hatujapendeza wanatufokea. Me I don't care, donishakolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Bara mezi ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lopaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. We unanijali unanivumilia.
Sio makasiriko, hata
Check out Tom on Ice right now. Long said Mario, beautiful, made in TZ. Come on, let's go, sit. It's all about getting superstars entertainment. Talking about DJ Bunduki taking over. Tell us who you're watching us from right now. Come on, say what's it, what?
Oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love, hata kama tunapanda dalali, mina we my love, eti chetu chumba kina mavyo motele.
Listen to the sweet sounds right now, come on. Oh, see.
Kama unipendi, ila na waza usipo kwepo ntaishije.
Superstars. siwezi kuamilika, nikupe nini my love.
Na Mungu kau maisha, mapenzi matamu so kifani, mapenzi ya
sasa unavyonipenda adira. Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sababu ya upendo, Billy Billy baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza upendo.
Baby, nakuja. ni kama tika matia simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo choro choro, mama bonita, mure mbongo mbongo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, allow me, allow me, baby nakuja. Kama jali, pie, wako nyanga nyanga. Uodari, utafanya nilie, wakini nyanga nya. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja, nakuja.
Tell me what you see when you look at me. kupenda ga na nipenda ga it shows all I feel utakavyo ni tati pako I believe dunia yangu umeitala wengine sipo nikiwa mapenzi karata wako mimi makopa na kupenda mpaka naogopa usije kuondoka nipatia faraja haya so mapenzi baraka dunia nzima unanipenda mi sina simpo umenyimwa tabia mbaya umenyimwa paka figa mbaya umenyimwa sura mbaya oh oh girl you on fire penda ukidance so slowly me attack kidance so slowly me attack
Genie X double six
for this love going mental, baby. Crazy over crazy, oh, baby. As you know, nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you.
Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu kwenye mani ya kona wewe acha nifumbe macho na kona wewe na kona wewe tu wewe 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 na kutaka wewe tu wewe wewe wewe
wewe superstars entertainment
nimepaga wa hamju ya kila mara ananifanya silali na muwaza yetu anaiweka roo yangu juu anaotototu sema uzuri ananipaga asali minailamba tu na pezi letu ni kama suna na ulize kama suma ata akinuna bado napendeza mchuma mkimona ananichuna nione huruma chamtuliwa na mtu utu yake chuma basi mwameni na mpenda sawa 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 mwameni na mpenda yes sawa right sawa sawa
Peshi naingia sina akili ya kuchange idea apo apo nimemnyang'ania apo apo nimeshikilia na visa poro kwenye mtaumia na kwa hakika haya mapenzi kusema kweli yataniua kwa hakika haya mapenzi kusema kweli yataniua na penzi letu ni kama suna na ulize kama suma hata akinuna bado napendeza mchumba mkimona ananichuna usinione huruma chamtuliwa na mtu utu yake chuma basi mwameni na mpenda sawa sawa
Chapunduki
ya chana Kitina na na
barabani.
Kuna mwenyezi, kuna jua, kuna mwezi. Na kupangua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe. Kilichobaki acha mimi nikuombe. Abinadamu umetumba na unyonge. Nikikosea naomba Mungu unione tena. Na siogopi mtu, na muogopa Mungu tu. Na sijali lolote, na muogopa Mungu tu. Na siogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Sijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Shapika na story, niko hoy, sipo ni tena. Waka hapa sitopoy, sitopoy, sitopoy tena. Si walisema ya chopita, leo Mungu kawanyamazisha. Wakapanga paka vita, katikati yao nikapita. Kasi yogopi mtu, na muogopa Mungu tu. Kasi jali mwote, na muogopa Mungu.
Una mahaba, yeah, mahaba. Mapenzi ya mkataba, paka kufa, ya mekwisha. Ninemo kuna hema, mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema, ora nimpende tu aloniza. Uchungu wakulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile, kwamba ulinikosha, no. Chungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile, kwamba ulinikosha, no. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, alinitupa, nimefufuka, yeah.
Song for Ali Kiba right now. We say made in TZ, beautiful. Come on, it's a bongo blast. Very best. Come on, check it out, this is the sweet vibe. Play right here, DJ Bunduki. Let's go, say woo.
Tulia tulia ni kwa
kuleta sura za ubaya wananitaka misotaki na kutaka wewe tu wakinifata na kimbia na kufata wewe tu asa ukitaka minili omuwa wewe tu ama nitoke darani niseme I love you I love you I love you I love you
Ndakukunda je t'aime te amo Te quiero, ya escrita ahí Honey, ya escribe dice la copena Crecí con que cuna no cuna mpia Crecí con que cuna no cuna mzuri bebé Quiera mala yo con bebé no nata Nata A papá yo no mundo mundo o mucho en mi bebé Wala nitaka Misho teki na kutaka wewe Wakinifata na kimbia mio Na kutaka wewe Tato kitaka Minilie utamua wewe Ato kitaka together Nini tangaze ya kombe I love you Oh, I love you Oh, I love you
Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah
Terry the monster
Oh na 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 Hata zbibwe parapanda Weni chizi miziki Hata karoge nishuke kipanda Uwaka wama biliki Mikubike kumia mandikana We kutwa kwa marafiki Eti weno jemu changu chanda Umeo sina tandiki Nani umasari Nele unaruka makoko Enesi na madopo Mtani unapita na joko siku sogele Oh yeah Unakunyo pia za mkoko Ulali usiku kama popo Umekuwa mlupo Mara uko na bata bima Unasika unatembea na matiki Unajitupa mzima mzima Misha lewa unatenda ujiki Usoni unaonekana mkimia Ila unafofanya ni viki Yota unataka kuizima Na mino likupenda sipiki Ni urumi Well, you're not gonna feel like no more.
Dookie.
It's funny, but
Lazizi, me mali.
My baby, and
gonna marry you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ooh, mana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Sweet ever samu sipo, nilipo my boo. Tena, nishapenda, nimependa tena, yo nishapenda. Iti mimi uyu uyu wangu mena tena. Nishapenda, nimependa tena, yo nishapenda. Kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwake nimefika. Tatu yendo arepika, bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga. Ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba ya na mimi nipa tunaoga. My baby, and I just wanna make you my baby. And I'm out of you today. Cause I love you every day. Forever and ever. Ooh, ooh, yeah. And I'm ready. Ooh, yeah. And I'm ready. Ooh,
yeah. So you can
marry us. It's DJ Badugi.
Kidogo na vokipi, zani mwaga na upongo. Nipe penzi ni ngare hani, nitoke ukuloko. So kwa kujichetua upo, nimeshinda loto. Aunavo nipenda baby, liza kama mtoto. Kukwacha nangaje sasa, unavo nipadyoto. Nika kugura huvu, undushe nenete. Asa abuju ukuju. Shika mtutu ututu, ikutoye makutu ukutu. Nija failale, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Nakupa, moyo wangu sokope chochote. Yani mina kupa, mwili wangu nifetu zikane. Doli doli we nishetu wapari. Ona nipa utamu zai, sheri sheri. Na furahi kwa pendo lako, hapo nuna pena gazaidi. Asa abuju upuju, shika mtutu ututu. Ikutoye makutu ukutu.
Nishia kutuki.
For more party mixtapes, DJ Badugi.
One more time.
And what's up? It's Roberto all the way from Zambia, hanging out with DJ Bunduki. Keep the fire blazing.
Check it, Sasa. Come on, say. Introducing Yami. It's beautiful. Straight from TZ. It's all about Bongo Blast. Come on.
Shima,
2023 is a year. Get a superstars entertainment all the time. Check Yami right now. Come on. Say what one time.
Tiririka, 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 tiririka,
For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki.
Nikikwona mwana dada, you're my angel, my girl. kunipa mishiki nae uwe njo my queen unachotaka mishiki nae juni upendo my dear unaonipa mishiki nae I miss you yeah. Na kumishi vipaya day.
Give me the keys to ya, blah blah. I wanna leave to like Palanda. Can you keep a secret? Girl, I won't stop. Juicy, girl, you're juicy, and it like that. Need you like the missing piece from my pie chart, like that. Like the way you wind it, like that. Like the way you bend it, snatch my soul.
Yo, it's your boy Nari.
And it's your girl Aika
from Navy Kenzo.
Sasa tunatwangala na DJ Bunduki. What up?
Usione tunafuraha kinoma maana mwanzo haikuwa rahisi.
So low.
Usione tuna hewa kinoma maana mwanzo haikuwa rahisi.
Gachi.
Usione tunapendana kinoma maana mwanzo haikuwa rahisi.
Simba napenda kubang.
Usione bata tunakula bata mwanzo haikuwa rahisi.
Maanisha nini?
Tumejipata maisha. Tumejipata maisha. Tumejipata maisha. Kuzi mwanzo haikuwa rahisi.
Haikuwa rahisi.
Tumejipata maisha, tumejipata maisha, tumejipata maisha,
kuzi mwanzo haikuwa rahisi. Jana juma mbili kaza juma mbili guma,
Leo tunavesha, leo tunachoma. DJ Asumani vibe, tunataka ngoma. Weita zungusha hivyo vinyama choma.
Okodo yamekubali, hatuogopi bili, hawatudai. Oya maokoto yamekubali, hatuogopi bili, hawatudai.
Umanisha nini? Usione tunafura kino mama na mwanzo haikuwa rahisi. Usione tunapewa kino mama na mwanzo haikuwa rahisi. Usione tunapendana kino mama na mwanzo haikuwa rahisi. Usione bata tunakula bata mwanzo haikuwa rahisi. Tumejipata maisha, tumejipata maisha, tumejipata maisha.
Thing like antenna, getting money not an entertainer. Who you follow don't matter what you feel like. Who you gun can tell her hater.
My baby night come gang a cargo to fight. Mommy got a place in the check and feel like Navy broke is a blessing. All he do is a blessing.
Ufukara matatizo yamekwisha, Mola kamua kutupandisha. Ni muda sasa umefika kweli, haikuwa rahisi maokoto.
Usione tunapewa kino mama na mwanzo haikuwa rahisi. Usione tunapendana kino mama na mwanzo haikuwa rahisi. Usione bata tunakula bata mwanzo haikuwa rahisi. Tumejipata maisha, tumejipata maisha,
tumejipata maisha,
tumejipata maisha.
Bunduki.
Jama kucha,
makucha.
Maho walipofanikiwa wakataka kutushusha.
Mafuta zile waimi, waimi. Sitapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi.
Mafuta zile waimi, waimi. Sitapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi.
Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Mana hata kuna wengine wajafika nilipo. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hiki nilichopata. Mana hata kuna wengine wamekosa kabisa.
Surubika na penzi lako moyo umesha kufa ganzi tena kiapo juu yako wewe mimi nilikula mimi hello kuza mimi nilikupa do show by show paula basi kukuridhisha ushila yangu maybe ungesema labda ungerekebisha wanaumia ro baby zo. Saulizo nipukutisha zaidi ya ilo. Ni mengi tu ilo kufundanisho.
Mwisho kusema goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nasema goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Mjinga mbio nilikimbia sakafuni.
sina kujua kama wewe ndiye yule ukingoni. Tangu nimekujua nikagundua ni bora sabuni. Agopa maradhi penzi lako tunda wote wanalichuma. Moyo uchajwi no na sasa nikolo. Uliniweka utumwani kisa lako penzi.
Oh penzi no
siwezi mbio najipa likizo. Ninatoka gizani kwa ya mapenzi. Siwezi
kupando show by show. Au labda siku kuridhisha doshila yangu maybe. Ungesema labda ungerekebisha wana umiaro. Baby zo pesa ulizo nipukutisha zaidi ya ilo. Ni mengi tu ila ukufanisho.
Mwisho kusema goodbye. Bye bye.